Ekitongole ekyebigezo kirina okukifulumiza ebyobambigezo by'abaana abato eky'omusanvu omwaka oguwedde nga biraga nti abayizi bakoze bulungi okusinga abayitidde mu ddala ebisooka bangiko okusinga bwe kyali omwaka 2024. Ssaabawandiisi w'ekitongole ekyebigezo Dan Odongo ategeezezza nti omuwendo ogw'abayizi abaatula ebigezo bazze beeyongera mu myaka etaano egyakayita. Odongo agamba nti Olungereza lukoleddwa bulungi mu masomo ana ate ng'essomero ebimbeera z'abantu social studies ate yo likoleddwa bubi ddala. Ku bayizi abaatudde ebigezo 13/10 baayise bulungi abadde bava mu masomo agalimu enkola ya bonna basome. Ono ategeezezza nti abayizi abawala basinze ku bannabwe abalenzi obungi ng'abadde 5.5/10. Abayizi abaliko obulemu babadde 13,636 ate ng'abasibe bantu babadde 11 nga 9 babadde ku kkomere kuliyozira 5 babadde mu kkomera ery'embalala. Ku bano bonna abakazi baliko 8. Ssentebe w'olukiiko olukulembera ekitongole ky'ebigezo kya ne Professor Celestine Obua ategeezezza nti abayizi abawerako baakoze bulungi nga basobola okwegatta ku masomero ga siniya kw'ossa amatendekero ag'ebyemikono. Profesa Obua wabula asabye minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni akkirize UNEB ekyuse mu ngereka ey'obubonyero obw'abayizi kisobose okukendeeza ku muwendo gw'abalwana okubba ebigezo. Ng'amasomero agatandisedde okuyisa ebivulukotola eggwanga oluvannyuma lw'ebigezo by'omukyomusanvu okudda ebyatulwa omwaka oguwedde ebituuseeko kwe kuli Wonder World Junior School Sangibe Kibiri, St. Janan Junior School, Eton Junior School e Mukono, Maya Hillside Junior School ku lw'e Masaka, Dole Victor's Parents School Sangibe e Mukono, Mpoma Junior School ne Mpoma Parents School kw'ossa amasomero amalala mangi.